I must take alongside Sydney Banks. I jump up on the beats. MK promotions. Lego. Yagara tugende, tugende, eyoje chibwera. Yagara tugende, tugende, zakutwale waka. Yagara tugende, tugende, eyoje chibwera. Yagara tugende, tugende, zakutwale waka. Baby, bilungi woli, nange wendi. Yagara tuwe FMB. Mionze dadio ate mabebe uliwo kwata wao bwa chizimba nze dagala akakanyo bulumi dagala yagalobele mamionze dadio ate mabebe uliwo kwata wao bwa chizimba nze dagala akakanyo bulumi dagala yagala tugende tugende eyo je chikwera yagala tugende tugende zakutale waka. Tugende, eyo je chibwera. Yagala tugende, tugende, zekutale waka.
Come rain, come sun, me never let you down. Seko down, baby girl, me wanna marry you. Mami yo, let me be your daddy yo, wo wo. Yo, siri kule kurira, girl. My oxygen, gwe muka gwenzisa. Yo wanted a million. Oyaka yaka shan bro like dynamite. Gwe tala muzikiza. Woman, chagala kunani kempeto fuke my bestie. Yeah.
Yagala tugende, tugende, eyo je chikwera. Yagala tugende, tugende, zekutale waka. Yagala tugende, tugende, eyo je chikwera. Yagala tugende, tugende, zekutale.
Oxygen gwe muka gwenzisa. You wanted a million. Oyaka yaka shan bro like dynamite.
Yagalo vele mami yonze daddy yo. Ate mabebe huli wo kwa tawa wo. Bowa chizimba nze dagala. Akakanyo bulumi dagala. Yagala tugende, tugende, eyo je chikwera. Yagala tugende,